Umutundu nentito byaibela Chite mwiko chikalamba bali vyonse Leke nifye tupane Yeah, she, TV, ooh, ooh, ooh.